la
crazy flow, crazy verse by Ang Shanice. When I blow, chuni mess by Ang Shanice. Crazy flow, crazy verse by Ang Shanice. Ang imitative fruitlex, seven bizu manis. Crazy flow, crazy verse by Ang Shanice. When I blow, chuni mess by Ang Shanice. Ang petty carbon, when we cobra me nang I dragon. I was born a star, mautandung ang biza stubborn. Made a hit. Umfundo hlakaniphile ngilayibhaya umkhumbi ngisase high school ngathola i-learnership. Gwali full force, moza ngebeef ngishaya ibhultong. Udlala isnooker kakhulu socabanga ukuthi life is too short, sekuzofa bani. Ngizothobela umthetho kwabani, ngiphushe ibhizinisi yama-vinyl, ngibiza i-record company. Igcwele i-EP, buy i-CD. Uzwa kuthiwa ekhaya kunomsebenzi sozodla inyama uphethe i-CV. Sahleli kule rap namanje, I don't have to show. Ungawari, ngiphethe mix it. I don't have to go, but ngithola i-limit. Mele ngifreestyle 40 minutes. I-priest espane barbershop, ngifaka abantu i-Holy Spirit. Ufuna i-jam, mele u-relax, ungakayi-tune i-pem. Uthanda ukubukwa, so faka i-skeleton sakhe. Yeah, ngiyaphakama vele ngidope, bafaka ama-telescope. But u-MT ile sangoma, esiphatha ama-yellow bones. Asibeka umbono, fundisa uthandazela isigokho. Noma ngaba ujomo, still bengeke nibe nesono. Heavy sickness, umashonisa ngeni interest. But angisayi phambili, ngithola umgithi naye.
I get it.
I beating ilibolekile mfethu, ngashaya i-acapella nyana.
Ngena quick, we got 2 minutes.
Yo, bathi ngidala i-problem. Akuyona i-rap, ngidlala i-slow jam. Uqhunyelwe ulayini njenge-computer busty modem. Isiphetho nesiqalo. Awuthobela umthetho wenhlalo. Ubulala umuntu ngeshulesi, uzothola isigwebo sentambo. Ngiyarula manje, kwatise ngizokuhlupha nasi. Ngi-rainbow e-fake, angiwaveza ama-true colors. Khipha umoya omubi kule ndawo, akusena-pollution. Bathi i-MT uyinkinga, ne-salt ayisena-solution. I-flow i-common, bathi uyi-carbon copy moron. Kusazokudida umqondo mangikhafula i-oxymoron. Uphume hostel elokishini or esabab. Kuthiwa kinazikho iy'tulo, so ngiyazibuza ukuthi uhlalapha. Ngikubulala ngemisho yakulahlekela insindiso. Bengithi ujahwa amahada, kanti ubalekela iqiniso. Tshela abantu ukwazi ukurepha. Ngiyakuphikisa uma ngifika uyile post office ethutha umqubo. Deliver amasimbi.